It's okay. Whoa.
Fulika katoto sele winji ya gani nkapite manaka nani machanga moto mkushe tika dedede lake teki nijase kidebe mtakalia denge banda kwa wake wanja nikajenge mama vungu jana beba minataka kuipelemba yangu michezo taipenda ago kipana na ule wali nyama hatuna nitoka ugenda mana ilu zigo la kwenda yani ngumu kusalenda yani funga kipochi yani nyuma kama kabeba kikochi nataka nipe mwa kwa upande
Make you scream, wah, wah, wah. To your head and your stomach ring a bell, bell, bell. Don't they worry because everything goes jah, jah, jah.